Captain Jack Sparrow.
Loud tunes.
Run it, run it.
Organize family. Ogarex one, my younger brother. Ogalo Zido. Ah, bent me as a teacher.
Ati ujagero, kuti apase. Famini anachita, anagona na batica. Ati ujagai business yake ni ya mankwala. Baka kuuza so, mumuti muziziba ati. Agalu, ama uachabe motoka ya mene ienda. Osati opa kingi wa mukalaji. Oimba, zima uachabe motoka ya mene ienda. Osati opa kingi wa mukalaji. Kati huu, nishi imbo ziua. Ati ziua life yanga moving, kaka moving ka. Zikati huu, nishi imbo ziua. Ati ziua life yanga moving, like a moving ka.
Sasa kakwatiriwa uziziwa ati uyo ni bingo hauwa. Ati uja sasa kapasa ma exams uziziwa ati uyo ni Scooby hauwa. Ati uja scholarships za kachoka uziziwa ati uyo ni Fluffy hauwa. Ati uja business za kagwa uziziwati, uyo ni skinjo hauwa. Agalu, ama uachabe motoka ya mene ienda. Osati opa kingi wa mukalaji. Oimba, zima uachabe motoka ya mene ienda. Osati opa kingi wa mukalaji. Zikati huu, nishi imba ziua. Ati ziua na ifi yanga moving, kaka moving ka. Zikati huu, nishi imba ziua. Ati ziua na ifi yanga moving, like a moving ka.
Kalamo, umotoka ye ya enza ujagai. Anakwatira size yaba mai wake.
Waka kuza so, waka kunena so. Mumuti mauzizi baati.
Agalu, ama uachabe motoka ya mene ienda. Osati opa kingi wa mukalaji. Oimba, zima uachabe motoka ya mene ienda. Osati opa kingi wa mukalaji.
Genius managers Rakutata. Our names and songs are scattered all over the borders. This one be our DJ Kasi Mix production. Lowlands Furnitures, Benoni South Africa. Blebo Skills.
Loud tunes.